Setshwantsho sa borobedi, Morena Jesu o fodisa sefofu. Setshwantsho se se fitlhela fa go Johane wa borobongwe, temane ya ntlha go fitlha go ya 40 a motso o mongwe. Go ne go na le monna mongwe yo o neng a tsetswe a sa bone. Barutwana ba ga Morena Jesu ba ne ba gopola gore bofofu ke kwa tlhao e tswang kwa Modimong, mme Morena Jesu o ne a ba bolelela gore fa motho a tsetswe e le sefofu ke ka lebaka lengwe la botlhokwa. Ka ga jalo o ne a ba itsise gore motho o tsala e le sefofu gore bogosi le bogolo ba Modimo bo tle bo kgona go bonagala ga motho a fodisiwa. Morena Jesu o ne a kgwela mathe fa fatshe mo mmung mme a dira seretse ka one. O ne a tsaya seretse se a se beya mo matlhong a monna yo wa sefofu, mme Jesu a re mo go ene, tsamaya o ye go tlhapa matlho a gago. Monna yo o ne a dira yalo, o ne a tsamaya a go tlhapa mme a boela kwa go Jesu a bona. Ditsala, ba bantsi ba rona ke difofu mo tlhaloganyong ya ditsela tsa Modimo, mme Jesu a re ke nna lesedi la lefatshe, mongwe le mongwe yo ntatelang ga kitla tsamaya mo lefifing, mme o tla nna le lesedi la botshelo.